uma ngibuka ikhasi lami leFacebook lezi insuku ngibona bebaningi abantu abayibiza ngabaprofeti nabapostoli namanye amagama anjalo. Uyawazi ke yabana izipho lezo iTestament elisha elikhulumayo ngazo. Kodwa umbuzo uthi ngakuba bayibo ngempela noma mampunge bayikho ngempela lokho abayibiza ngakho? Usacabanga? Angikubingelele ukwamukele futhi engosini efresh ngengosibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Akukho kusha nokuthusayo ukuthi ivangeli likaJesu Kristu selihlanakazele ukuze abantu bayishaye amahlombe. Kungamakhulukhulu eminyaka kwenzeka konke lokho. Futhi nokho noma kunjalo, bakhona ababiziwe abagcotshwe uNkulunkulu ngokweqiniso ukuba bakhuluma inhliziyo yakhe. Njengoba ngengasho ukuthi iTestamente elisha likusho ngokucacile okuyiphiwo zobupostoli, uprofeti, ubuvangeli, ukwelusa ibandla nokulufundisa iBhalo. Leyo ndaba itholwa kwabaseFeso 4 verse 11. Manje, wazi kanjani ukuthi ibapha boqobo abakhuluma inhliziyo nentando kaNkulunkulu futhi ibapi abadusa iqiniso ukuze bazuze ngakho? Nansi impendulo. Njengoba uPawulu umpostoli ebhalela ibandla laseRoma kwi-first century AD kwabaseRoma 1 verse 5. Kanjalo, mina ngokwami nginesifiso sokushumayela ivangeli nakunina baseRoma. UPawulu wakucacisa ukuthi ungumpostoli futhi nomsebenzi womphostoli wabe usobala ukhola abantu ezindaweni zonke ukuba bakholwe bamlalela uJesu akwenze konke lokho ngeqholo lokuhlonipha nokwazisa uKristu. Ngengezwe kusho ukuthi sesisungule isiko lobuprofethi kulezi insuku elijahile ukuze uNkulunkulu kodwa elimanqika ukumlalela. Liningi iqiniso kuloko. Uma umuntu eyibiza ngokukhulumela uNkulunkulu umelwe ukukubizela okholweni kuJesu nokulalela izwi lakhe. Uma bengakwenzi lokho, hayi, ungabalalela. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuthola i-devotional fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp inombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi, ungayithola futhi mangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kunjalo, download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla. Igama olicofayo linye, izwi elifresh.